sonke sinawamathemba namaphupho. Okubiza ukuba swathuntute qede sibhekane namasha alonyaka. Sibe nomqondo othi hleze kulonyaka izinto zizothi ukwehluka, zizoba ngcono, noNkulunkulu uzongenelela. Angikubingelele ngikwamukele futhi enkosini yethu eFresh, ngingusibonelo BT wakangema, ungumlomo kaBennett Diamond weChristianity Works. Kuyinto eyimvela ukuthi kulezi insuku zokuqala konyaka, wonke umuntu emhlabeni usuke ecabanga kunye ekuguquleni amathemba nenhlelo zethu ezingqondweni zethu. Sithi, ngakube izophumelela kulonyaka? Ngubani wayaziyo ukuthi kaze izozala inkomoni? Ngakho, uma amathemba namaphupho ethu sesiwathuntuthile, sawavivisela unyaka omusha, siwathatha siwabeke kahle eshalofini ukuze ahlale ecwebezela kulonyaka. Bese kuthi ngokuphazima kweso, lawo mathemba namaphupho avesa shabalale ehlele laphaya egciniwe eshalofini. Kodwa besothini uma kwakuvele kungamele kube njalo? Izaga 16 verse 3. Ngenqala kuJehova imsebenzi yakho ukuze kuqiniswe amasu akho. Leli vesi livamise ukuhlalekezelwa kumbe lingatolikwa ngendlela elibhalwe ngayo. Abantu baye bethi, nikela inhlelo zakho kuJehova. Kanti cha, kahlehle lithi, nikela kumbe ginqela imsebenzi yakho kuJehova. Izenzo zakho, iminyakazo yakho, izinto eyigcwalisa usuku lwakho usayisebenza, uzenza, ugcina usulahlekelwe. Ukwathi njo amehla akho emaphusheni, emathembeni, nase inhlelweni zakho. Ngqongqongqo, ginqela kuJehova leyo msebenzi. Ikhiphe ezandleni zakho, uyibeke ezandleni zakhe, yenze, uyenzela yena. Okuyove sekwenza ukuba iy'nhlelo zakho zime, ziqonde. Ngakho, uthini uNkulunkulu kimi nawe lapha? Ukuthi, ngokuphila iy'mpilo zethu, zinikelwe kuye ngokugcwele. Ngokumkhonza ngenhliziyo zethu zonke, zingabekiwe emasholofini zagqwala izinhlelo zethu, ziyoma zifezeke ngayo iqhubeke ziye phambili. Ngakho khumbula futhi lokhu, ginqela kuJehova imsebenzi yakho ukuze kuqiniswe amasu akho.
Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li fresh namhlanje. Le devotion mofuna ukuyithola yona suku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi ngokwe podcast, ungangena ku Spotify noku Facebook page yethu, kungenjalo zidownloadele i-app yethu kuzo zonke lezi zinkundla. Lilodwa igama uzolibhala izwi elifresh.